ti murira kwino kwa Yesu amakuwa yawe uya mubwire buhoro ibikuriza we kugira ubwoba kandi wirira we mutimurira wino kwa Yesu amakuba yawe uya mubwire buhoro ibikuriza we kugira ubwoba kandi wirira bwira Yesu byose n'inshuti yawe ibikubabaza n'ibigutera arakunda afasha abashavuye wizere ijambo rye rwose wirira biruhanya babwire ku Imana yabaruhura ubahumurize utumukiza Yesu amara gahinda none mwirira abaremerewe biruhanya babwire Imana yabaruhura ubahumurize utumukiza Yesu amara gahinda none mwirira bwira Yesu byose n'inshuti yawe ibikubabaza n'ibigutera arakunda afasha abashavuye wizere ijambo rye rwose wirira igihe gito ndarira kenshi muri sindimo ariko nuko narabona Yesu uyu mubabaro w'igihe gito iri joro naryo n'iryo gihe gito darira kenshi muri sindimo ariko nuko narabona Yesu bwira Yesu byose n'inshuti yawe ibikubabaza n'ibigutera arakunda afasha abashavuye wizere ijambo rye rwose wirira bwira Yesu byose n'inshuti yawe ibikubabaza n'ibigutera arakunda afasha abashavuye wizere ijambo rye rwose wirira.